Sar fuk ak ñaar. Samuel wacc na. Ba loolu weesee, Samuel wax Israel képp ne leen, mu ngo, nangul naa leen li ngeen ma wax lépp, ba falal leen buur. Léegi buure ngi jiite leen. Man nag màggat naa ba weex tàll, te samay dooma ngi ci seen biir. Maa leen jiite ba may ndaw ba tey jii. Maa ngi seedeel leen sama jépp tuuma fi kanam aji sax ji ak ki mu fal. Ana ku ma mësa jël nagam mbaa ma jël mbaamam. Ana ku ma mësa lekk àqam mbaa ma néewal ko doole. Ana ci kan laa mësa nangoo alalu ger ba nëpp nëppal lu mu def. Lu ci am rekk wax leen ma fay ko. Ñu ne ko, lekkoo sunu àq, néewaloonu doole, mësoo nangu leen itam ci loxol kenn. Samuel ne leen, kon aji sax ji seede na ci seen biir, ki mu falit seede tey ci, ne gisu leen lenn ci sama loxo. Ñu ne ko, seede na ko. Samuel ne mbooloma, aji sax ji moo jëfoo Musa ak Aaruna ba génne seeni maam réew Misra. Kon nag taxaw leen mala yéen fi kanam aji sax ji, di mboolem njekk bu leen aji sax ji defal, yéen ak seeni maam. Gannaaw jamono ja Yaqob ba demee Misra, seeni maam a yuuxu woo aji sax ji wàll. Aji sax ji yebal Musa ak Aaruna ñu génne seeni maam Misra, tëel leen béréb bi. Seeni maam nag ñoo fàtte seen yàlla aji sax ji, ba tax mu teg leen ca loxol Sisera, njiitu xareb dëkk ba ñuy wax Acor, ak ca loxol waa Filisti, ak ca loxol wuru Moab, ñoo ña doon xareek ñoom. Seeni maam jooy ko aji sax ji ne, Bakkaar nanu de, ne noo wacc aji sax ji, di jaamu tuur yi ñu naan Baal ak Astarte, waaye rikk xatili nook sunuy noon nu jaamu la. Aji sax ji yebal yëru Baal, teg ca Bedaan, teg te Yefte, teg ma ca man Samuel, daal di leen xatili ci seen noon yi leen séq ba ngeen dëkkee jàmm. Waaye ba ngeen gisee Nayaas buurub amoneen ña jëm ca seen kaw, yéene ma ne buur bu nu jiite daal lanu bëgg, te aji sax ji seen yàlla di seen buur. Léegi nag buur bi ngeen taamu di ko sàkku mi ngi nii. Mu ngoog, aji sax ji fal na buur bu leen jiite. Su ngeen ragalee aji sax ji jaamu ko, déggal ko, bañ a gàntal ndigalu aji sax ji, yéen ak seen buur yéppay topp seen yàlla aji sax ji. Waaye kat su ngeen bañee déggal aji sax ji, di gàntal ndigalal aji sax ji, loxol aji sax jaa ngi ci seen kaw na mu nekke woon ci seen kaw maam ya. Léegi nag taxaw leen ba gis jaloore ju rëy ci aji sax ji def, ngeen teg ci bët. Dunu ngi ci ngóobu mbele tey, dinaa ñaan ci aji sax ji mu dënu taw. Su boobaa di ngeen xam xel ne ba ngeen sàkkoo buur, lu bono bon ngeen def aji sax ji seede. Ci kaw loolu Samuel ñaan ci aji sax ji, aji sax ji dënu taw ca bés ba. Mboolo ma mépp nag ragal lool aji sax ji ak Samuel. Ba loolu wee mboolo ma mépp ne Samuel, nga la sang bi ñaanal nu ci sa yàlla aji sax ji nu bañ a dee, ndax lanu bàkkaaroon lépp yokkati nanu ci mbon gu toll ni di sàkku buur. Samuel ne mbooloma, bu leen tiit, dëgg la yéen a def googu mbon gépp, waaye fexe leen rekk ba bañ a dëddu aji sax ji, da ngeen jaamoo aji sax ji seen léppi xol. Bu leen dëddu mukk, ndax su boobaa top ak neen lay doon ludul jariñi du xettale ndax turi kat neenuk neen la aji sax ji mom turam wu mag wi taxna du wacc ñoñam ndax aji sax ji la soop mu def leen ñoñam man nak yalla tere may togn aji sax ji di leen noppé ñaanal teyit dina leen won yoon wi baax te jup nga la fexé leen rek ba ragal aji sax ji da ngeen deggu ci jaamoko seen leppi xol ndax da ngeen di xol ci jaloore yu yéeme yi mu leen defal waaye su ngeen saxee ci def lu bon yéen ak seeni buurey bokk sanku